Francis Kirimi Muthaura alizaliwa miaka 66 iliyopita katika kijiji cha Mariene, kaunti ya Meru, ambako alisomea shule ya msingi kabla ya kujiunga na shule ya upili ya Nkubu kwa masomo ya kidato cha kwanza hadi cha nne. Alielekea Nyeri High alikopita kidato cha sita kwa alama zilizomwezesha kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi. Muthaura alifuzu kwa shahada ya uchumi na sayansi ya siasa mwaka 1972. Ni hapo ndipo maisha yake ya kazi serikalini ilipoanza. Tangu alipoajiriwa mkuu wa taarafa Mombasa mwaka 1972, Muthaura hajafanya kazi katika sekta binafsi wala kujiajiri katika miaka hiyo 40. Ni katika mwaka wake wa 36 kazini akiwa mkuu wa utumishi wa umma, ndipo baba huyo wa watoto watatu alipojipata katika hali iliyomfikisha katika mahakama ya kimataifa ya jinai. Muthaura, ambaye pia alikuwa balozi wa Kenya katika mataifa ya Ujerumani, Marekani, Ubelgiji na miongoni mwa mengine, anakabiliwa na mashtaka ya kuua, kubaka, kuwatesa watu na kuwafurusha kutoka makwao. Makosa hayo yalifanywa kupitia kundi la Mungiki, kama alivyoiambia mahakama mwendesha mashtaka Fatu Bensuda.
Mr. Muthaura and Mr. Kenyatta created such an organization, Your Honours. By combining the powers and authority of the Mungiki and the Kenyan police, the suspects in this case created an organization with both government and private resources and the capacity, an enormous capacity to commit violence.
Kwa upande wake, Muthaura, ambaye alikuwa katibu mkuu wa kwanza wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya jumuiya hiyo kufufuliwa upya kati ya mwaka 1996 na 2001, anasema yeye ni kama mzima moto alienda kuzima moto, lakini akatiwa nguvuni kuwa ndiye mshukiwa.
Some of us are like firefighters who fought so hard throughout the night trying to put off fire, and then an irresponsible policeman who could not respond to the calls for fire at night comes in the morning and arrests the firefighters as being arsonists.
Katika kutaka kujinasua na tuhuma zinazomkabili, Muthaura, ambaye amehudumu katika serikali za marais wote watatu tangu Kenya ilipojipatia uhuru, anawategemea mawakili Kennedy Ogeto, raia wa Gambia Esa Faal na Karim Khan. Wakili huyo mtajika ndiye aliwasilisha utetezi ulioandikwa na Rais Kibaki kupinga madai kwamba kulikuwa na mkutano wa kupanga ulipizaji kisasi katika ikulu ya Nairobi tarehe 30 Disemba mwaka 2007.
His Excellency says 30th of December 2007 was a very important day. The results of the presidential election were announced that day. Muthaura was with me all afternoon, watching the election results being announced on television. Muthaura remained with me all day until my swearing in as president for the second term in the evening at about 6 p.m.
Kisa cha mwezi Februari mwaka jana, ambapo kanda ya sauti iliyorekodiwa kisiri ilifichuliwa na kudai kuwa Muthaura alikiri kuhusika katika ghasia za baada ya uchaguzi mkuu uliopita, bila shaka hakiwezi kusahaulika katika maisha ya mwandani huyo wa Kibaki.
And what choice was there?
The police didn't have options. Square violence, you know, of those who are demonstrating.
Exactly.
Now, if the demonstrators were Luos,
they have turned to violence. They are the victims, most definitely.
Yeah,
that is very understandable. Trust me, everything is very confidential.
Yes.
You have every reason to believe and trust us.
Je, huu ndio mwisho wa tajriba ya mtumishi huyo wa umma ambaye alipokuwa mgonjwa na kulazwa Afrika Kusini mwaka 2009, ilisemekana ni kutokana na uchovu wa kukosa likizo kwa miaka 10?